kama mekujilita kilini mana namba bado ipo. Sio siri unanijia kilini na jawa mawazo. Najiuliza mengi maswali ya so majibu. Unadhibu vikali mpenzi punguza adhabu. Najiuliza mengi maswali ya so majibu. Unadhibu vikali mpenzi punguza adhabu. I never meant anything to you. Ungesema mapema nisiupoteze mimi muda wangu japo ingeniuma. If I never meant anything to you. Ungesema mapema nisiupoteze mimi muda wangu. Kinyumacho zaidi nini? Ile pete, ile pete.